babie again. Najikuba netoberera,
emoma najikuba netoberera,
najikuba netuyana,
emoma najikuba netuyana,
najikuba netoberera,
emoma najikuba netoberera,
najikuba netuyana,
emoma najikuba netuyana.
Waliwe batakuba
ngoma,
buli wamu babera bakube
ngoma,
kube ngoma bwe bulamu bwaffe, we vama malobozi amalungi ne tunyumirwa, nababera n'omukwano omungi, nabo babera n'obukodyo obungi, kuba nze nagendeyo bambi, nesanga y'ekiwala kirungi, n'ekigamba mukwano gyangu, n'ekiŋŋamba munnange oyagala ki, n'ekigamba munnange njagala ku ngoma, twatandika nga basagasaga, nagenda okulaba firingi nga zise, nabwatula engoma nga siko. Ngeno mkatula yazina, na imbira kaka imba kagendela ko. Oya mkwano tomala, najikuba netoberera,
engoma najikuba netoberera,
najikuba netuyana,
engoma najikuba netuyana,
najikuba netoberera,
engoma najikuba netoberera,
najikuba netuyana,
engoma najikuba netuyana.
Wabula batonde ebintu ebyo, noba wabitibwa otyo kakana, noba wamajengo limukambwa otya, ebintu ebyo tebyetaga busungu. Ekirala tuyiye ku nsimbi, kuba obulamu
bulimolina sente,
ebya n'ebyenjawulo byogye biri, ebya papo ebya gulini n'ebimyufu, kyoyagala kyoba olonda, kuba bibeera byekola ebinyanyanyanya. Ogenda nosanga omwana w'omuntu, bannange nga awunya kawoowo, n'ogamba oba kiki kino, n'ezirimu mpale no masa, abantu abonze mwesiba era bankolera mu butuufu. Bibera mu mabala nga byekozakoza, ngene bituwana
Uncle Dia, Uncle Short,
Queen Shiba yekwa kunama, nkusaba njazika ku ngoma yo. Najikuba netoberera,
engoma najikuba netoberera,
najikuba netuyana,
engoma najikuba netuyana,
najikuba netoberera,
engoma najikuba netoberera,
najikuba netuyana,
engoma najikuba netuyana.
Waliwe batakuba
ngoma,
buli wamu babera bakube
ngoma,
kube ngoma bwe bulamu bwaffe, we vama malobozi amalungi ne tunyumirwa, nababera n'omukwano omungi, nabo babera n'obukodyo obungi, kuba nze nagendeyo bambi, nesanga y'ekiwala kirungi, n'ekigamba mukwano gyangu, n'ekiŋŋamba munnange oyagala ki, n'ekigamba munnange njagala ku ngoma, twatandika nga basagasaga, nagenda okulaba firingi nga zise, nabwatula engoma nga siko. Ngeno mkatula yazina, na imbira kaka imba kagendela ko. Oya mkwano tomala, najikuba netoberera,
engoma najikuba netoberera,
najikuba netuyana,
engoma najikuba netuyana,
najikuba netoberera,
engoma najikuba netoberera,
najikuba netuyana.
Remember where you got it from, www.djericom.com.